Kwayiwa ngapi la ekhaya? Uma mbonyula inkosikazi yami iye ngapi?
Ngikhona.
Kodwa ubhaceleni?
Kade ngisaye kokhamani.
Ya, kulungileke. Kuhle ngihambe ngofuna umsebenzi ngoba nako kuyafiwa indlala ingane seyilala nje. Wa.
Nangohlala noba.
Uma uhlale wedwa ubanani, ubaba inamama, ungcibi kaStola. Ngizohamba ngosebenza eJozi, Gauteng. Yabona ke? Ohamba ungibasela isikweletu kamambamba. Thatha oshelene abantu abayisihlanu, thengela abantwana impuphu gayi isigwamba, kuthi lo shelene wesithupha, thengela nomcupuluzi ibhali. Oshelene wabathathu, ungigayela ijini, ngifuna ukuphuza. Sengiyahamba-ke, nangumthetho engikushiya nawo. Angifuni ukubona ndoda la emzini wami uma ngingekho. Izokhulumani nenkosikazi indoda ingekho mina.
Noma idlulela nje.
Hayi bo, awuzuthi ngithini? Ukunqamula imbanjana lesi ngewithi. Uyabona-ke uma ngikubhalela-ko sobona ngencwadi ithi ibhokisi mambonyula mayidiya mambonyula bengisekhona nje kungekho lutho nkwesheni engabixabile. Khawula-ke.
Iyahamba kahle. Ubani lo?
Yemi nkosikazi. Sawubona.
Sawubona.
Awu, uhlala wedwa na endlini?
Ngihlala ngathi ndoda seyakosebenza.
Seyakosebenza?
Ewe.
Awu, iloku nami ngihlala ngedwa kumele ngithole pho ngihlupheka ngayo nkosikazi.
Ngingakuthola nje ngoba indoda isebenza kuyo.
Sasala sesivumelana-ke.
Ya.
Oh.
Ya, sasala sesivumelana-ke. Yebo. Thula. Kanti uma ngihambile wena usala ulungisa namanye amadoda.
Hayi, ibidlula nje.
Buka, nkosikazi yalutho.
Ibibuza indlela.
Isidwatshana lesi. Bathi isidwatshana lesi.
Ya, babengizingela bo.
Kulungile. Uyangeyisa wena sengithi boshwa mina bandla awu mayibaba osafa amadoda kothini uma ngifike enkantolo boyitsheni manje isileti ngithi bathi isileti no why because it killed the police and the police it killed the man. Yokuzwa imantshi ukuthi ngithi umuntu ubedliwa amazenze, ngabulala amazenze mina amazenze ambulala. Engishaye nocingo. Lishaye mamponyu.
Lishaye.
Engongoze nkonkonko. Tili sendela le place ekuthengi ba. Hello ba. Hallelujah. Let me quite the well, the fetch the water, but this morning no question about. What about? Yes. Oh yes, yes, yes. Ba. Many play with my wife and too much please eat him. Stomach, he make too much noise, he make it quack, quack, quack. If he bling up in salt and cast oil, beat your right. Ta-ta, goodbye, ta-ta, goodbye.